Genesis 13, verse 1. U-Abraham wakhuphuka eGibhithe kanye nomkakhe, nakho konke anakho, uLothi enaye waya ngaseningizimu. Verse 2. U-Abraham wayefuyile kakhulu izinkomo, nesiliva negolide. Verse 3. Kuzo izinkambo zakhe wasuka eningizimu, wafika eBhetele, leyo ndawo lapho lalikhona itende lakhe kuqala, phakathi kweBhetele neAyi. Verse 4. Indawo ye-altala abelenzile khona kuqala, u-Abraham wakhuleka lapho egameni likaJehova. Verse 5. Nayo uLothi wahamba no-Abraham, wayenezimvu, nezinkomo, namatende. Verse 6. Izwe lalingenakubamela ukuba bahlale ndawonye ngokuba impahla yabo yayiningi kunokuba bahlale ndawonye. Verse 7. Kwavela ukuxabana phakathi kwabelusi bezinkomo zika-Abraham nabelusi bezinkomo zikaLothi, amaKhanani namaPherizi ayehlala khona ezweni. Verse 8. U-Abraham wathi kuLothi, "Angingabikho ukuxabana phakathi kwami nawe naphakathi kwabelusi bami nabelusi bakho ngokuba singabazalwane." Verse 9. Izwe lonke alisobala ebusweni bakho na? Mawuhlukane nami. Uma uya ngakwesokhohlo, ngiyakuya ngakwesokunene. Uma uya ngakwesokunene, ngiyakuya ngakwesokhohlo. Verse 10. ULothi waphakamisa amehlo akhe, wabona ukuthi ithafa lonke laseJordani lalinamanzi lonke. UJehova engakachithi iSodoma neGomora, lalinjengensimu kaJehova, nanjengezwe laseGibhithe kwaze kwaba seSowari. Verse 11. ULothi wakhetha ithafa lonke laseJordani. ULothi wasuka waya ngasempumalanga, bahlukana omunye nomunye. Verse 12. U-Abraham wahlala ezweni laseKhanani, uLothi wahlala emizini yasethafeni, wamisa itende lakhe ngaseSodoma. Verse 13. Kepha abantu baseSodoma babebabi, bengabonayo kakhulu phambi kukaJehova. Verse 14. UJehova wathi ku-Abraham, "ULothi esehlukene naye, phakamisa manje amehlo akho ubuke usendaweni lapho umkhona ngasenyakatho, naseningizimu, nasempumalanga, nasentshonalanga." Verse 15. "Ngoba izwe lonke olubonayo ngiyakulinika wena nenzalo yakho kuze kube phakade." Verse 16. "Ngiyakwenza inzalo yakho ibe njengothuli lomhlaba, kuze kuthi uma umuntu engabala uthuli lomhlaba, iyakubalwa nenzalo yakho." Verse 17. "Suka udabule izwe ubude balo nobubanzi balo ngokuba ngiyakukunika lona." Verse 18. Wayesesuka u-Abraham weza wakha ngasema-Okina seMamre laseHebroni, wamakhela khona uJehova i-altare.